wanayangs.
Yeah.
Zawadi.
Downtown music.
Na msafi.
You are
my number one, ooh, baby. Nina Quita, that's why I'm here, Nina Quita. Uwe bangu, mama. Come on, tufungenda waya maisha.
Penzi, na Quita, girl. Nami na jani, say my eye. Penzi, na Quita, girl.
That's what I say, yeah, yeah.
You are my number one, ooh, baby. Nina Quita, that's why mimi Nina Quita.
Nipe, ay, 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 nipe, you are. Ay, 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 nipe, ay, 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 nipe, you are my girl.
You are my number one, ooh, baby. Nina Quita, that's why mimi Nina Quita. Nasema ya fine ya dunia na jua na misika taiba ni na kumba baby missing like kufanda kupona kweli hawa yuna jua malikia wendo number one kukuhuthi ndio misi tamani protection kwangu na kupana hati lino kicheka ni furaima sela ni wenzangu walicheka ma macho kwa masikio ni ya funga da kweli siku tamani kwenye giza ai sababu siku taka utesekiga mabaya waliochonga kuja kwa koda sika weka kili ni toge kwenye ta bali nifuata nisiku chizi you're my heart and you're my loving ma siwasikize uniumize usinikalishe unipe kisomo usinidoneshe kwenye kidonda mina kupenda
You are
my number one, ooh, baby. Nina Quita,
that's why mimi Nina Quita.
Uwe bangu, mama.
Come on, tufunge ndoa ya maisha.
Wangu edia, tenifute malkia. Chachuka na dunia, wacha vunja zangu sia. Kwa ndugu, dada, na pia marafiki. Niu kusifia, sura ni malaika ya fanana na tabia. Peleke kwa wazazi, watupe za baraka. Maisha tia pange pole pole bila haraka. Wataka usema na semi, usiku watalala. Dead to my head, asagopi mchakisema. Nilikuwepo, bado, nipo, tazili chukuwepo. Sikiza kwa makini, lichombiwa na babu. Na kamu siku tamani ya chukule na upepo.
You are my number one, ooh, baby. Nina Quita,
that's why mimi Nina Quita.
You are my number one, ooh, baby. Nina Quita,
that's why mimi Nina Quita.
Uwe bangu, mama.
Come on, tufunge ndoa ya maisha.
Uwe bangu, mama.
Come on, tufunge ndoa ya maisha.
Uwe bangu.